Lesson 4, Grammar Practice. Practice 1. Let's practice the
who
habitual tense. Give the habitual form of each of the infinitives that you hear.
Kulala,
to sleep.
Hulala.
Kunyoa ndevu,
to shave.
Hunyoa ndevu.
Kupiga mswaki,
to brush your teeth.
Hupiga mswaki.
Kuosha nguo,
to wash clothes.
Huosha nguo.
Kusoma Kiswahili,
to learn Swahili.
Husoma Kiswahili.
Practice 2. Now you'll hear a cue in English. Make a sentence in Swahili using the habitual
who
tense. You will hear the correct answer after the pause. I shave every day.
Hunyoa ndevu kila siku.
Students wash clothes every Sunday.
Wanafunzi hufua nguo kila Jumapili.
George brushes his teeth every day in the morning.
George hupiga mswaki kila siku asubuhi.
Good children take a shower every morning.
Watoto wazuri huoga kila asubuhi.
Practice 3. Let's practice numbers. Give the Swahili for each of the numbers you hear. Use the class counting forms. 3.
Tatu.
7.
Saba.
1.
Moja.
4.
Nne.
8.
Nane.
2.
Mbili.
5.
Tano.
6.
Sita.
10.
Kumi.
9.
Tisa.
Practice 4. Let's practice telling the time. You'll hear time mentioned in both Swahili and English. Whenever you hear the time, give its equivalent in the other language. You will hear the correct answer after the pause. 12:45 a.m.
Saa saba kasorobo usiku. Saa tisa kamili alasiri.
3 p.m. 3:20 p.m.
Saa tisa na dakika ishirini alasiri.
2:30 p.m.
Saa nane na nusu mchana. 8:30 mchana. Saa nne na robo asubuhi.
10:15 a.m.
Saa tisa unusu usiku.
3:30 a.m. Practice 5. Let's practice expressing possession with
a.
You'll hear a sentence with a pause, and you should fill in the correct form of the
a. Chakula, mchana.
Chakula, chamchana.
Shangazi, Ali.
Shangazi wa Ali.
Habari, asubuhi.
Habari za asubuhi.
Hii ni familia, Ali.
Hii ni familia ya Ali.
Vitanda, Marekani.
Vitanda vya Marekani.